so jajala vanhu. Ey, loko no va wena mina ndza jajala mali. Ey, ndzi nga so jajala vanhu u jajala mali. Ey, vuswikoti bya wena bya lova hi ku jajala vanhu. Ey, nga bantu umuntu umuntu hi vanhu munhu imunhu. Munhu imunhu imunhu mara mali yi famba mahlweni. Nga bantu umuntu imuntu hi vanhu munhu imunhu. Munhu imunhu imunhu mara mali yi famba mahlweni.
Ya wena ndo ta buka wena u tlhela u chuwa. Komba ku wena u bar u tlhela u thuka loko ni ku buka. Ningiserile wena byela mina ku ri ka mali na munhu u wela kwini. Me ni nga ti langela mali ni ti dyela yo kasi ka munhu ni ta ku ni ya kwini. Va ku lava lansayitini va ku endla u tshama u daa kwini. Me na vatswala va bayitini wena u ti endla n'wansati we u bari ndza ka baki va ku tshika u famba na mati. Swi lava ku phanda u cecela zaka ta swivona na vana va wena va ta tsaka wena sukela munhu ti pfuxela talenta ya wena va fana wo tlela ta sala nga ti rivali gwindza na mpimo ti tshika hi munhu ta chifta ta tala ta chava. Bibele yi vurile ku ri u nga tshembi munhu 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 i ta ku dlaya. Ita ku daya munu 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 ita ku daya.
Loko no va wena ntshika so jajala vanhu. Ey, loko no va wena mina ndza jajala mali. Ey, ntshika so jajala vanhu u jajala mali. Ey, vuswikoti bya wena bya lova hi ku jajala vanhu. Ey, nga bantu umuntu umuntu hi vanhu munhu imunhu. Munhu imunhu imunhu mara mali yi famba mahlweni. Nga bantu umuntu umuntu hi vanhu munhu imunhu. Munhu imunhu imunhu mara mali yi famba mahlweni.
Minutes before the bag, I cannot relax. Pull my mind in safe, I can't have a stress. Niggas are due for blood, I cannot relate. Remember them rainy days, are without a mace. Niggas that came this way, I'm making my way. I pull up straight face, I'm not amazed. Niggas are tough from deck, they'll never face me. I had to trust the process, this not a race.
You know I keep my own pace, then take me to my old ways. Switch their flow, it's always when one another get paid.
Me and my niggas were grinding, check what we do for this money. I had to double check, I got one for my money.
Yeah, loka no ba wena ntshika so jajala vanhu. Ey, loka no ba wena mina ndza jajala mali. Ey, ntshika so jajala vanhu u jajala mali. Ey, vuswikoti bya wena bya lova hi ku jajala vanhu. Ey, nga bantu umuntu imuntu hi vanhu munhu imunhu. Munhu imunhu imunhu mara mali yi famba mahlweni. Nga bantu umuntu imuntu hi vanhu munhu imunhu. Munhu imunhu imunhu mara mali yi famba mahlweni.
Man, ni jajala mali mina. Mfuni mali mina, mfuni miliyoni mfuni kwa kidlala ngiswabisa idimoni. Kungajabula nobabe mathuneni makabona umama relax esofeni ngiphanandlela zonke khohla nginamahloni. Ma ngirepa sona guga nedimoni. Mfuni mali mina, mfuni miliyoni namtasi young nigga tryna build a home. Ah, ngizwa nginesipiliyoni mfuni access semamiliyoni. Gani yami deserve amabiliyoni. Danger beast didn't know I kill a beat very easily. Tryna na noma ngeso kumabona kutuzo ngibona zobona kukwanda bonke abanomo. Yangizwa nawo mina ngifaka umoya abanomona zobona abafaka ukulowa.
Mama Sweeney.